Aminti nchayuna kwa uwariro ya kutandiko kwe kenenya no kuisa enongo siriza mateka gomu solo agali tiba government jivuvu deko. Jina jukiru antingi na kuzo mwezi rumu apri wa mwaka guno minister mbezo evi nsimbi Henry Musasizi ya yanjuli ya parliament ya mateka munana government mwiyaga lokole nongo siriza okusobolo kukunganya omusolo gwabu mbye mitwale na mwenkuminya mobitano iranga zinozizimu kwezo ezigendo kufujiri embali ya mwaka guwe evi nsimbi oguja eyobu mbye mitwale munana mwenkuminya kuminya amateka government mweyaga lukole nongo sereza kuliko area value added tax amendment bill, the excise duty amendment bill, the tax procedures code amendment bill nga kutadene income tax amendment bill and kuliko the external trade amendment bill, the stamp duty amendment bill, the traffic and road safety amendment bill, the rotaries and gaming amendment bill. Akachoka parliament akavunanyizwa ku byensimbi sabiti ewedde kamaliriza okukunganya ebirowoozo okuva mu bitongole ebyenjawulo. Egimu ku misolo gavumenti gyeyagala paalamenti eyise kuliko okwongeza omusolo ku mafuta aga petro nga kwotadde ne diesel ga siringisi 2 buli liita, okwongeza omusolo ku buli kiro ya sukaali okuva ku siringisi 10 okudda ku siringisi 3. Gavumenti era eyagala okussa omusolo gwa 5% ku bizinensi ezimaze emyaka 7 nga tezikola magoba okwongeza omusolo gwa stamp duty okuva ku bitundu 1/5 okudda ku bitundu 3 ku ndagaano ezikolebwa ku bintu gamba ng'ettaka emmotoka nga kwotadde n'ebirala. Gavumenti ereeteesa okwongeza omusolo ku langi ezikolebwa wano mu ggwanga nga bateka kwa msoro kwa vitundu 3 kubuli 10 atena nje zive weduwe guanga za kuteke wako msoro kwa vitundu 10 kubuli 10 okuongezo msoro kuseminti granite nga kutadenega ne adhesif okupa kusiri njisi 5 buli nsawo eye kilo ama 15 okutoka kusiri njisi 10 buto government ya gale muteke ko omusoro okuva kusiri njisi 2 okuda kusiri njisi 4 ne misole milala minji.